my daughter busungo pia.
Busungo pia.
Hey, your run is in my ditandi nyango pia.
Yote naloga udo,
naloga udo.
DJ Gino matiki adeni Bibi ngalo sadini. Teli liolo hane kidifika. Baby tamalena. Nalo tutua, nalo tutua, nalo tutua na mindito.
Hey, yo love unese madota ni nyango pia.
Nyango pia.
Nakambaza nisi madota busungo pia.
Busungo pia.
Hey, yo rani si madita ni nyango pia.
Somebody,
and your tantra, mampa, 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 mampa,
mampa,
Mio to mambele orobezi obi mondibo kini jeni bazi dumibo orobezi obi mondibo kini jeni bazi dumibo leta disi leta mwasi e kama vara mukinga kune
hey yo love ne sima dota nyango pia
nyango pia
na kambaza ni sima dota busungo pia
busungo pia
hey yo rani sima dita ni nyango pia.
Tingalinga
piga pona selfie hopsi within a national flow. Tingalinga sasa boy music new style within a national flow. I said Tingalinga life based music new style.